Umunyarwanda kazi ufite ubwenegihugu bw'Ubwongereza Violette Uwamahoro wafatiwe i Kigali mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka ashinjwa kubangamira umutekano w'igihugu yageze mu Bwongereza uyu munsi nyuma y'ibyumweru bibiri urukiko rukuru rwa Gasabo rutegetse ko arekurwa by'agateganyo. Yari yaragiye mu Rwanda gutabara nyuma y'urupfu rw'umubyeyi we. Polisi y'u Rwanda yemeye ko yamufashe nyuma y'ibyumweru bibiri birenga. Umuryango we uvuze ko yaburiwe irengero ubwo yari akigera muri gare ya Nyabugogo yitegura kugaruka mu Bwongereza. Navuganye na Violette Uwamahoro ntangira mubaza uko byamugendekeye bakimufata.
Nari mvuye mu ntara y'Amajyaruguru kureba mabukwe, ndi kuva muri bisi ivuye i Musanze. Abantu bahagarara mu muryango bameze nk'abantwaza, njye nabanje kugira ngo na abantu bashaka abagenzi kwa kundi haba hari akajagari Nyabugogo. Mbanza no kurakara ndavuga nti nzaho ndi kujya, ariko bageze igihe bashyiraho imbaraga bati dushinzwe inzego z'umutekano bajugutira mu modoka yabo rero y'ivatiri, bahita banshyiramo amapingu bampfuka no mu maso. Ko bangijije ahantu hari abayobozi babo ntabwo nahamenye kuko bari bamfutse amaso babavuramo amapingu, nibwo batangiye kumbaza ibibazo byinshi byerekeye umugabo wanjye nuko akorana na RNC. Mbabwira ko ari ukuri umugabo wanjye akora RNC ariko njye ntari umunyapolitiki. Barinsista cyane bati uri umujyanama we. Mbabwira ko njye ntakora politiki. Bageze igihe barangije ubwo byari nka saa yine z'ijoro barambwira bati turakujyana ku icumbi aho uzaba ucumbitse mu gihe tukikubaza ibibazo. Ubwo bahise bongera kumpfuka amaso banshyiramo amapingu banjyana mu modoka n'ubundi ahantu kuri iryo cumbi bamfukura amaso nirotuva ndi ahantu hari matora muri shambure n'akabati. Ibikapu byanjye babishyiramo aho ngaho, ari ku gikapu gusa kirimo imyenda ibindi barabibika. Ipingu yarakindimo ahubwo bongeramo n'ayandi yo ku maguru, hanyuma bamfungirana mu cyumba. Mu gitondo bakanzanira igikoma sifite ibiryo ariko n'ubundi bagafunga kujya kuri toilette n'abanzaga nakomanga. Buri munsi bampagaye interview bambaza umwirondoro wanjye abantu tuvukana icyo nkora. Ntabwo bigeze bavuga ati wenda turagukekaho ibi n'ibi, ariko bakomeza bambaza ibibazo byerekeranye n'umugabo wanjye. Icyo gihe ntabwo bankubise, ariko njye kuri njye numva hari icyo byahinduyeho ku buzima bwanjye psikolojikoma kuko nari nanatwite nageze igihe ngira imoraji ndabibabwira, ariko ukabona ntibabyumva batinze kongera kwa muganga.
Ubwo muri iyo nzu mwaje kuhava mugana hehe?
Iyo nzu nahageze itariki 14 z'ukwa kabiri nka saa yine z'ijoro, mpava itariki 3 z'ukwa gatatu. Numva ko nahamaze igihe ibyumweru bitatu birenga. Nibwo banjyanye kuri polisi. Tubanjije kuri iyo polisi nibwo natangiye kubona abantu bambaye uniforme hariho amazina yabo, nibwo numvise ko ndi mu butegetsi bw'u Rwanda.
Urukiko ruherutse gutegeka ko urekurwa by'agateganyo ubu ngubu mwageze mu Bwongereza byarangiye, ntabwo ugikurikiranywe n'ubushinjacyaha?
Ntabwo birarangira. Iri iyi minsi itanu nyuma y'uko basoma urubanza twari dutegereje ko ubushinjacyaha bujurira ntibwajuriye, tujya kubaza ku rukiko rwisumbuye rwa Gasabo batubwira ko batajuriye. Noneho tubasobanura ko nifuza kuza kureba umuryango wanjye nka nivuza neza kuko ntwite. Umunyamategeko wanjye inyunganira ageza igihe abaza prokireri ushinzwe urukiko rwa Gasabo, noneho umupropera amusaba ko njyewe nandika ibaruwa ibamenyesha ko nifuza gusohoka mu Rwanda nkaza hano mu Bwongereza, nkabaha adresi aho ntuye ku buryo igihe cyose banshakira bambona. Naje kubwemeranywe n'abategetsi b'u Rwanda baza aho ndi, bafite telefone zanjye hano adresi barayifite, ambasade y'Abongereza irabizi, kandi ntabwo byarangiye. Ndacyategereje icyo bazambwira.
Niba gutumaho se uzagenda?
Niba ntumaho nzagenda.
Leta y'Ubwongereza hari icyo yagufashije?
Abo bantu ba mbere muri ambasade bamenye aho ndi, polisi ikimara kuvuga ko imfite. Nahageze itariki 3 nijoro, bukeye bwaho saa 9 ambasadrice yari yangezeho. Ambasade y'Abongereza yaramfashije cyane, niyo yamfashije no kubona icumbi, bampa telefone zabo, ikibazo cyose nagira nkababwira, bambaye hafi cyane.
Violette Uwamahoro.